Moko
marhaba marhaba habibi tunakoma mangala kupachua mahaba mahaba ya nzidi kindi muchanga cha kuchachua tamu zaituni tundala peponi nalila
nalila
gemu ya sakafuni tunadundisha na kipira,
kipira.
Napewa penzi sabuni linalo ntakasa madhira unitahani hayuni mkali watatu bila
bila
upepo wa pwani umenipeleka bara niongoze usukani kwenye penzi barabara wakati wa kutamba
ashua hey. Ashua ashu ashua
okay baby jishongo ndoe
ashua hey. Ashua ashu hey. Ashua
na roza uzi wa ume
ashua ashua ashu ashua
lo 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 lo
ashua hey. Ashua ashu hey. Ashua
tuachome mapaka shume
Mambo mazuri hayataki haraka oh, haraka oh, oh. Kwa dua nimesubiri, nimepewa nilichotaka oh, nilichotaka oh, oh. Penzi nina linogesha, nampa mchichale, vinono vya kunenepesha, sambusa ya nyama tele, kisha na mchangamsha, na mcheze ya segere, mwale kujinenge musha, ukuna piga kelele. Upepo wa pwani umenipeleka bara, wewe wangu usukani kwenye penzi barabara. Wakati wako tamba
Ashua, hey, Ashua, Ashua, Ashua
Onge baby nishongo ndoe
Ashua, hey, Ashua, hey, Ashua
Na roza uzi wa ume
Ashua,
roza uzi wa ume
Ashua,
lo 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 lo
Ashua, hey, Ashua, Ashua
Wakikuliza mbona huonekani
Tunacheza solo na zumari ndani
Kuingiza kete shimoni
Tunacheza solo na zumari ndani
Kopa kopa kwa malavi davi
Tunacheza solo na zumari ndani
Chazwe karata kurambishwa mavi
Tunacheza solo na zumari ndani